mnakuwa commanded, murushe tear gas. Murushe bana.
Mesh, what next?
No, we are waiting for Baba. He's addressing Kenya. It's a holiday. See, you have seen for yourself, it's a holiday. Nobody's in town. Na bado, wacha hata wasibabaike. Kenya ni ya kila mtu. Kenya si ya mtu moja. Kenya ni ya kila mtu.
Oh,